Kushi sinezo oneka Sinezo liona neo Chajaneze single 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 Sinezo lifunga Sinezo liona neo WhatsApp, Drive, Facebook, Insta, Twitter, have you noticed? Follow Sambe Bwanji, Uvale Bwanji, have you noticed? Mama Mbala Sibanga kuone yai, have you noticed? Manje, tie, beza baby, uzaona chivere shinacho nimbe. Nipo satana na nchito mwe. Hapana magelo baku nchito kwanga. Bose bafuna kunkalabanga Pango chinjana kunikulila lunch Menya na beka beka tia ya kudia vanga Hello
Mami city calls mbwe mbwe Machati nayo ni full full mbwe mbwe Otu mama nudi nao ni ena Maesu na
kana Maesu mwangi na kana ine Na kana ine
Abantu mudabu sana Kukwazi na bantu sitenzo kambi sana Lelo kulingringri Kukacha ngringri Tire wanu ngringri Ngringri yeah
Ena baby I'm a tripa I'm a zanda Elonga ni apapakati Namba yanga ya wanda Mwezeku Nipa mene neza funa chikondi Mwezeku ni Mwezeku ni Maese wani